niko na Steve Ojo kwenye track, twende kazi.
Wale utani tumezima shapotea, washapotea, washapotea. Wale utani tumeshindwa shapotea, washapotea, washapotea. Wale utani tumezima shapotea, washapotea, washapotea. Wale utani tumeshindwa shapotea, washapotea, washapotea.
Tuna kama mtu vinoma tukizidi kusongea. Raundi hii noma sana, mahaters wanapotea. Kubonga tough mitaano washazoea. Wanadai ati flame ami tazembea. Kwenye game tuko strong maze, tujikunia day by day hard working. Tuna ingiza hela, wanabana wanachonga matokeo. Vioja flame ami still above me side. Nazidondosha mola wangu kila siku nitazidi kumuomba. Baraka zake na amini stani gusa. Mafans keep top juu sita waangusha. Na hata iwe vipi kwenye mziki naboresha. Hawa mahaters mafala naboresha. Hawajui kwenye game tumekama take over. Na vitu kali, ngoma kali. Kama kawa flame ami tumekuja wapoteza.
See
Wale utani tumezima shapotea, washapotea, washapotea. Wale utani tumeshindwa shapotea, washapotea, washapotea. Wale utani tumezima shapotea, washapotea, washapotea. Wale utani tumeshindwa shapotea, washapotea, washapotea.
Na wachoma kama passwords wana paralyze. Nime hustle tena sana ya kupita kiasa. Angalau everyday nipate mafans flame ami kama kawa. Kusiwe na wasi mapambano everyday. Never give up, haters wana come by the end up losing. Cause I don't believe if they can't take it over. Wana napubana ndo mina zidi teleza. Teke teke natafuta napata. Mola wangu bila wewe singepata. Hibidi mina jua ni baraka. Walodani tumezima shapotea. Kwenye game miseseto wafunika. Toka bila hapa hakuna ukabili. Hilo vitam na ufalasi hatutatambua. Utashangaa hili gitu shachukua.
Wale utani tumezima shapotea, washapotea, washapotea. Wale utani tumeshindwa shapotea, washapotea, washapotea. Wale utani tumezima shapotea, washapotea, washapotea. Wale utani tumeshindwa shapotea, washapotea, washapotea.
Suna jua mina move soli kama peri. Mambo yangu timamu soka tunza toma jeri. Bidii kila siku jasho toka mpate heri. Kwani haya maisha nituma bila senti. Serikali imetawala maisha yangu mikiongoza. Ejalishi na pitiria kujitua kwa majonzi. Yapo mengi ya kufanya na bidii utajiri. Maisha ni siku zote tatamani upate mali. Ugumu wa maisha kutokana na ukosefu wa ajira. Vijana tujitume tukwezesha tunaweza. Tusipotee kwa anasa na starehe za dunia. Tegeme yule moja ambaye alituumba. Tusimame tu imara na tusikate tamaa. Hatua moja bada moja na bado topiga bao. Moja wetu nguvu tosha ya kuleta mazao. Vyaza mina tena beef na kisha unipe tano. Siye
Wale utani tumezima shapotea, washapotea, washapotea. Wale utani tumeshindwa shapotea, washapotea, washapotea. Wale utani tumezima shapotea, washapotea, washapotea. Wale utani tumeshindwa shapotea, washapotea, washapotea. Wale utani tumezima shapotea, washapotea, washapotea. Wale utani tumeshindwa shapotea, washapotea, washapotea. Wale utani tumezima shapotea, washapotea, washapotea. Wale utani tumeshindwa shapotea, washapotea, washapotea.
Jono ogos. Kama ke, kama kawa. Flame am entertainment. Au sio.